Magadunyiswe uJesu Kristo ngegama lika yisebenzi ndodana nomoya ocwebileyo umusa kwenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu uyise ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami, ngifisa ukuba sifunde encwadini umpostoli Paulo osayibhalele ibandla laseRoma isahluko seshumi nambili ivesi yesihlanu ukuze kube yishumi nesithupha. Bazalwane, thina sibaningi simzimba munye kuKristo, kodwa ilowo uyisitho komunye. Kepha sinezipho ezahlukene maqondana negrasiya esiliphiwe. Lowo ophiwa ukushumayela efunzelelwa ngumoya makashumayele ngomthetho wokholo. Onesikhundla sokukhonza akhonze, ofundisayo afundise imfundiso eyiyo, okhuthazayo akhuthaze ngokuyikho, ophayo aphe ngenhliziyo emhlophe, ophatha abanye abaphathe ngesineke, ohawukelayo ahawukele ngokujabula. Ukuthanda makungabi nokuzenzisa, zondana okubi ninamathele kokuhle. Thandanani ngothando lobuzalwane, niphangelane ngokwazisana, ningeqeni ukunakekelana, nishisekele ngokomoya, nikhonze iNkosi, nijabule ekuthembeni, nibekezele ekuhluphekeni, niqinisele ekukhulekeni. Phuthumani ukusiza abayingcwele entuleni kwabo, nikhuthalele ukwamkela izihambi, nibahlabe inhlanhla abanihluphayo, yebo nihlahlabelise ningaqalekisi. Jabulani nabajabulayo, nikhale nabakhalayo, yibani inhliziyonye, ningazameli izinto eziphakemeyo zokuziqhenya, nivumele iziphansi. Apostle Pauli uveza izinto ezijulile, uthi sibaningi kodwa singumzimba munye kuKristo, ilowo uyisitho komunye. Athi sinezipho ezahlukahlukene ngokufunzelelwa yigrasiya likaNkulunkulu. Yazi, kuvuka kumina indaba etholakala evangelini likaMarcus sahluko sesihlanu, ma uJesu ewelela ngaphesheya efinyelela emalibeni, lithi izwi likaNkulunkulu kwaphuma indoda eyayihlala emalibeni yayikade boshiwe, yayiqaqa amaketanga, yahlephula neyinsimbi, kodwa yayikhala ibubula ubusuku nemini ngoba yayisika ishaya ngamatshe. Moyo ongcwele, ngifuna ukuhlala enkonzweni ethi sibaningi. okwesikhashana ngifuna ungayi ebandleni likaNkulunkulu, ungayi kubantu abaningi esibabalayo, osibanibani. Bengifuna ukuya kumina uqobo lwami. Uthi uJesu meyibona lensizwa eyilimazayo enamandla ngaka, ebesebona uJesu ukuthi ay man, akahambi yedwa lo muntu. Ay man, akusiye yena yedwa lo owenza izinto. Wake wakhuluma nomuntu othi mukhuluma naye usalele uthi hayi, lona isigubo sakhe sengane, kodwa lezi zinto ayikhulumayo zaze zandala kunaye. Lona ngiyambuka, kodwa amandla nawo awahambelani nomzimba anawo. Jesu meyibuka bese yabuza ukuthi hey, ubani igama lakho? Le ndoda bese qubuka into kuyona ithi mina ngingulegiyoni ngoba sibaningi. Lele lapho inkulumo yami, lele lapho inxebe ngivuka ngalo namhlanje. Uthi sibaningi, ebese qonda ukuba sayakhishwa kulo mzimba awukhathazayo, sayakhishwa kulo mzimba awubulala ubusuku nemini, sayakhishwa kulo mzimba akade wenza isigqila. Lithi izwi likaNkulunkulu indoda yathi, Inkosi sicela usikhiphe usifake okungenani kulezi ngulube. Siyayazi yonke indaba iphelela kanjani. Ingulube ziyinkulungwane ezimbili zafa. Ncebe ngihleli kulona namhlanje ekuseni lithi sibaningi. Mhlawumbe bengifuna ukubuza ukuthi sibaningi singobani empilweni yakho. Yazi khona abanye abantu abangakwazi ukuphila impilo yabo bodwa, bahlezi bephila impilo yovalo nokwesaba. Abantu bazothini emshadweni? Bazothini emsebenzini? Bazothini oma? Bazothini abafowethu? Bazothini abangani bami? Bazothini esikoleni? Bazothini ebandleni? Bazothini abaphathi bami? Bazothini? Wena uthini? Wena ufunani? Ibaningi abantu abayingxenye yezimpilo zethu ngokungafanele. Baningi abantu abathatha iy'nqumo ngezimpilo zethu ngokungafanele. Baningi abantu esibamemile ngokungafanele. Abanye bethi izinto zethu ayilungi ngoba sibaningi empilweni yakho. Baningi abathatha iy'nqumo phekwe empilo yakho, awusakwazi nokudecida. Ngoba njalo kumele uhlezi uyobuza osibanibani. Ngoba njalo udinga osibanibani bakusayinele bakuvumele. Ngoba njalo udinga osibanibani kube yibona abanqabayo. Ngoba njalo udinga osibanibani kube yibona abavumayo. Ehlala kumina lenkonzo, sibaningi. Sibangaki empilweni yakho? Sibangaki empilweni yami? Kunezinto ezingilimazile ngoba ngivumela abanye abantu bathathe iy'nqumo ngami. Ayikho into ebuhlungu njengokungabi namali. Ayikho into ebuhlungu njengokungasebenzi. Ayikho into ebuhlungu njengokuba umuntu ohlezi encenge into komunye umuntu. Yazi muhlezi uncengile uhleka noma ungathandi. Wenza noma yini otshelwa yona, awukwazi ukuthatha esakho isinqumo. Awukwazi ukusho ukuthi hayi namhlanje ngikhathele. Awukwazi ukusho ukuthi hayi namhlanje angikwazi ukwenza ukuthi, ngoba uzokhunjuzisa ukuthi ukhathala kanjani ungasebenzi, ukhathala kanjani kuyimina engikwenzela ukuthi. Hayi thandwa zami, namhlanje kuvuka leli nxeba kumina. Bangaka abasempilweni yami bangaki okuyibona abadonsa amantomu empilweni yami, bangaki okuyibona abashaya umsindo phekwe impilo yami. Ngiyokhululeka nini? Ngobachitha nini? Ngomvumela nini uNkulunkulu kube yena othatha indawo yakhe? Yavuka kumina lenkonzo ukuthi beswele Nkosi, besidinga boyo ngcwele ukuba kube wena olungisayo la engihluleke khona, ngamema abantu, ngibathanda, ngibathemba, kanti bona abazongibulala. Ndlovukazi izulu ayibe nathi, sibusise sizivikele, sikhanyisele uyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Yeah.